mama nimekutungia nyimbo mama, oh, oh, oh.
Mama kuchungu wa leba miezi tisa ulinibeba miezi tisa ulinibeba japo kosefu wa fedha mama kuchungu wa leba miezi tisa ulinibeba miezi tisa ulinibeba
Mama way, 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 mama way.